ni mizizi kauna potu na fast forward. Mziki ngumu bila dosa kakash flow. Ama nangoja wakupika marathon. Kaza hustle.
Kaza hustle. Warazi watembe, uli mishoka badu na skill ya wembe. Injili meoga, itabak ni wapende. Soka mna mboga, hizi bazi ni kasembe. Wako chuma utadhani wame crossbreed na metal. I don't bite, niko soki na dental. Mita ani najua, mbogi ma metro. Yesu maka magira na meshogi wa metro.
Kamtu wana wake peke, aje duniani ili atufie. Sababu ya damu yake, mina wetu na uzima wa milele. Haijalishi na mapiga sala, atakuvusha salama, gori atageuza sawa.
Rada ya Yesu ibambe, na sifa zake zitambe.
Rada ya Yesu ibambe, na sifa zake zitambe. I know my Jehovah is good for real. Nothing can change my mind on. Kila na kuwenda is my company.
You're my strength, you're my muscle. Shuleni nipo kidato, devo nakula kichapo. Lipo ni papo, maisha yangu ni yako. You're my one and only.
Time is money, so I spend kwa miss. I wanna content, tushawa frightened kuandika. Hapa ni buzz bila license ya lika. Umetu equip na hisi high sense na mika. No digri hundio mwito, original hundio mpiko. Jiwe na lao, we live in a mission. Nakani negative, the better keep off. Rara rara rara, Yesu is strong.
Rara
rara,
Yesu ibambe.
You're my strength, you're my muscle. Shuleni nipo kidato, devo nakula kichapo. Lipo ni papo, maisha yangu ni yako. You're my one and only.
Rada ya Yesu ibambe.
Dosa kakash flow. Ama nangoja wakupika marathon. Kaza hustle.